CK Music Promo Dot com.
Babla bla bla, kizo ni bagla bla. Hash night, hash night, stable, stable. Fresh con, fresh con. Zambia esu bonse kuibo. Ni nevo king kizo mo anabasi alumu. Ipopu na ipapati ya na yo kwa tinimfo. Shti na kwa kamuntu wanga nangu kufwa. Minu emu mudu, ipopu ndia iwish. Iminu emu mudu, ipopu ninji wish. Dimuntu wa ishiba fya kuseka pakusika. Dimuntu wa ichafya bati gondirinda beka. Yes, yes, ababili mabala meka. Bati nechi ponda jende kamu lolo neka. Pama ikinda landa pena naba nechi banda. Ngomu na shimu ape inembo na shanda. Lesa pamba kwifi wanga fyanshu fya kupanda. Wow, vamu lala wamba kumanda. Bifu ya pitila taimu ya bene wengi. Ponyama punchline kwa tika nchamba nengi. Vamu shpa chamba infumu ni bama bange. Mala pandeva papa sova leti mayo sengi. Chaku bi aleti ikata pa. Hanko ti aleti mchishu watu linga. Ifuashisa kwa tini jila wa mkula. Na mateza natu papa nga dilagdila. Fuka eta limbigelo ove twalikwen. Hosoli limbigelo ove balful. They are bad niggas. Thought it been bad, but they are all niggas. And some fessin and se koku baba pisi. Batinga wapenana na kukuma na makisi. They don't give a damn. If you can't beat them, join them. Gani petulo mujila bachila shoni. Vena tabalanda, filanda fima mani. Lea lea, pam stana pam bi. Bali loa, bali loa kwa chuga. Sugar na, sugar na yo netspum. Danga danga, danga, nanang pule. Danga, 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 nanang pule. Tulima lectures kamu niyo. Pata liu kupuwa ma idea. Ishesu shalu wanga sugar bemba lea lea. Uyu ya kizo na mafesi ya bulechi lea. Bebe ena konde sabla. Aisa kubomba taisa mkwanga. Mumano mutalinga wi usoni shambala. Life ya lilunga kwa taya liba. Like Peter Toshi. We are here to kill them. Papo, to madi madness. Namiro, to assassinate the assassinate. Namiro, Billy Charlie not fiscal. Oh no, no. Soli big man, mwimbone saka kwa subambo na kaunda. The young ula jet na konde sabala bapunda. Navana ve nani puti balti na kada. Pikatu na konde yonse andi nasin. Namuti mukesho, kusamba ya kesa maisa kasenda mulamba. Young ula jet mayafiale ngomba. Hata wao genzi langa kawa timba. I believe in jano timu pia kum. Talant ampela e manembo ankom. Balashu kisalama doba timpulanga. Pomo chali pwanali isangomo mpupachilo mo. Kale nafikanga F.A.O. Nilelo mwa isanga kubis. Ino kubamba nama less senseless. Damba fan base. Kisu. Nama puse semu lidilesi. Shakwata big phone batina. Lila mtia midia. Kashimbi mubwari bigi. Bufi kundia. Zavene kilashu wa nisoli anti lidia. Tati nangu mwinga samba menshi ya ku India. Itina mwanga chakwa tate wa itwika. Chifwika musambia nite tate wa isa. Na mwisi kulu nyasu paka ya pachanka. Na leka wantu wa saya na konde gacha nzo. Mchimini negachi pampa jama kusiti. Fweba fele fele kugeto loleshe kati. Sorry aunt, if you eat cunt. Kumfumia ghetto chimo na kufwemba president. Ya kwa wapresi na temwa inga chila kugaza. Patutuarika tana helu futi tula buzz. Bagai wa kugeto kuba mwena kumu dance. Sote tuwa ifinya tupo mwako mbila muka chaso. Ilefika 19 na tuingila mkas. Kutini nda viko for those. Shima no monga chile to doze. Limweki samu kumpupulu la nipibozi. Na mwina na ishiba beat kwa kanafe iku. Ziko njikete game chansa paza nako. Na konde chali la na bebele salama leku. Maleti wisaka mana kizu 20 bar. Na nebu jemele doneza mano ngeza gas. Drip, ice. Na dola muguchi bag. Bad boy. Bad girl give me dog. Babla babla ba,
babla ba.
Kizo ani bagla ba,
nani bagla ba.
Papa kon,
kon.
Deva le amutemba,
ikantimba.
Call out, echo,
out.
Echo.
Remind.
CK Music Promos.com.